Exclusive from ZNob.com.
Steve Ho, crazy, I got you. Genesis on the 1-2s.
Now nika kuna ni malota dine fumu.
Wanda dina bidivamo kulipo mpavye visa kangala kudu.
Okay. Ndine pita rap and follow me pa page. Flow yanga ili work, mtima wanga una rage. Nyimbo zanga ni poza, nima zikwela na pa stage. We mukonda ni ma angel na ma wing mucheti. I'm not a dope storyteller, olo rap killer. Fonze ni makopela na kusila ni nasila. Kaya temu ni kongelo, lo comment pa post. I thought, nili relevant, broke and lost. Ni chai ni chetota, ii ni femu yanu. I do this for the street kids. We musula kwanu, azimai na asika na wene mubula kwanu. Munga nipae, but ghetto ni number one. Empower your seko, tell him I said it like this. Look up to God, face up, kwati satellite dish. Sini choka kugeto, I'm the ghetto on a walk. They say when God cooks, you will never see smoke.
Now nika kuna ni malota dine fumu.
Nwanda tina pidi vamo kuipo mpavye visa kangala kudu.
Now nika kuna ni malota dine fumu. Nwanda tina pidi vamo kuipo mpavye visa kangala kudu. Yeah, I'm a big dreamer. Yeah, I'm a big dreamer. I'm a dream chaser. Nipishana na viloto. Nivi wana kuviloto. Yeah, I'm a dream chaser. Nipishana na viloto.
Sini liloyo ame sina komi wamo wana mbanje. Sina kraje sini bazan kumbwa kalandanya manje. Muni tiesa nosunga wa mai wanga ni nansanje. Ndimu mna ni pasa talent muli holy monga Sunday. I don't need awards rap. Muma nilembela pati futi ni karapa. Mzitu ndila matewela mepi kutiva ni konde wa zedi ni mawosha. Dotu don't fall esa mazali ni konkosha. Sorry ndine dreamer from the ghetto na hope. My people deserve better mkaitaya we mopu. Maybe festi ni cafe ndie pene ni za blower. Nimbo nchosa simuli zila dalati anasova. Music politics, I survive every season. Take me out for lunch, I could sell you my vision. There'll never be another Steve Olo new edition. Wali, why do you talk to God? Saulula ndiye reason.
Now nika kuna ni malota dine fumu.
Nwanda tina pidi vamo kuipo mpavye visa kangala kudu.
Now nika kuna ni malota dine fumu.
No wonder tina bidi vamo kuipo mpavye visa kangala kudu.
Yeah, I'm a big dreamer. Yeah, I'm a big dreamer. I'm a dream chaser. Nipishana na viloto. Niviona kuviloto. I'm a dream chaser. Nipishana na viloto. Niviona na viloto.
I watch demons mourn as I bow to God's throne. Ati kwa sila wasila back to the basics alone. Tifuna Steve O tu kwa na wa I'm crushing your bones. Noti oti chinja my life to the game you are known. But I am closer to light. Ndimwe my shadow beneath me. The game needs me so na ipasa kidney. Ni moving a kuseni nga mipando ya pa city. I got juice ngati ya boloko friji. Ukanghala bo careful na maganizo. Careful ve utambayo menso ni mawindo. Kumea olo sau kakambili ni maganizo. Kulipe ya kuchinga enemy ni maganizo. Baza olombue malinga tabe ufola. Ine music ikayuma pa month end ni fola. Wenzo nione lamo kusikulu na kachola. Manje wango fiola, fruits of my labor ni tiola.
Now nika kuna ni malota dine fumu.
No wonder tina bidi vamo kuipo mpavye visa kangala kudu.
Now nika kuna ni malota dine fumu.
No wonder tina bidi vamo kuipo mpavye visa kangala kudu.
Exclusive from ZNob.com.